ZWAP.com.
No tulota balala, balanda fe paline. Shisaka mana fintu balanda paline.
Ichikandala ne motaba mesha echo ne sambali la mushiku shandi.
International.